yande joy mintaji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi ali nyeli abdul mun yottinta e modon sembe habaruji mede hande ni der mun ni en kalando andi nore suudu kite cede yawdu enda nu fa hande do har ko darta fi paddaki bazum muhammed do enda leji niger en kalando ni fa hande famtinde himbe do rafi kebol cede kese do ni fa hande der bankiji di himbe leji niger di enda ni tawra yewtere pindinol meɗe studio kalangu hannden ni fa hannden waɗatana ni dow nokkure de goroje tawrade fina tawa e ɓurna himɓe suudu kiite fedde CEDEAO de enden ni nder andinore muɗum hannden mawne sappo e joyi lewru décembre tan duɓujunaɗiɗi e laso e tati to enden abuja leydi nigéria ƴami bazum mohammed ardiɗo leydi niger kiɗɗo enden ni e himɓe ɗiɗo goɗen joofe juuɗe du fa hannden itte e maɓɓe suudu duni fa hannden dow laawol gotol goenden ƴami bazum mohammed wartire dow ardagal leydi niger di enden miccintinen himɓe duni fa hannden ko ardiɗo leydi niger o enden ni laso e jeegom lewru juillet tan duɓujunaɗiɗi e laso e tati o jippina nden duni fa hannden warde hannden omo faddi e juuɗe leydi niger ni misali nder huɓere ñamede en dan ni e reedu mayri duni fa hannde nde en daari ɗum waɗi wakkati ko ceede kese gi attaque nder bankiji ɗi enden keede kiɗɗe duni fa hannden kan wonno hi e ɗundu ko wonno ada hakkilloji himɓe no amadou louche ibrahim jon andal duno fa hannde ndu laabi lumaku e hawrude jawdi leydi o wi'i ko jukkolgol fedde wimowa jukki leydi niger ɗum saabi ɗum nani ko o famtini dow majum ko tarnafude ahmed waddi firtaɗel ngal fulfulde
ko waddi caɗal ɗeni woni jukkugoji gaɗaɗo yaade e leydi niger har fila ko darto arzuku ɗum saabi BCAO wala no yuppana gomnati leydi niger ceede nenene kay du gomnati o hannde wala ceede e ley ndesa muɗum jonka ko woodi ceede seeɗa ni woni bankiji lumotoɗɗi kanka ne heɓa milliardji keme nayyi eley jeɗɗire fuu ɓiɓɓe leydi jonkay ko heɓata seɗɗa seɗɗa no hunta haaji mumen ɗum kañum e fande gouvernement kandu konno heɓa ko gollitira ndenne ɗum waɗi ko ceeɗe en ɗan jaccerno heɓe nder muɗum nden noon ɓiɓɓe leydi wajibi jonka ko heɓata seɗɗa seɗɗa no hunta haaji mumen ɗum sowona ɓe daro ɓe gadda dabareji kesi gam batte Allah ɓe keɓa ɓe bilto e oɗo saɗɗorma
faire face à la crise actuelle
gouverneur région doso duni fa hannden no tawra nder sigile yilaru nder reedu région o enden kenga duni fa hannden o yehi to enden commune do dogon kiriya nder département dogon ducci o duni fa hannden to o haldi himɓe dow ballaka himɓe kani waddande soogeji dow laabi durwidide orɗe pelle bonɗe ɗe enden ni e kaden duni fa hannden ko suura ko wadde lural caka remoɓe e duroɓe nani ko général de brigade iro oumarou gouverneur doso o enden ni wi'i ko aliyo bawa waddi firtaɗel ngal fulfulde
yimɓe haana dallinade e dow ndungu tan saabu ndiyele toɓoje e ndungu ɗen ɗam ngala no keƴira no himɓe jirri ndenno du ñamdu wala hara himɓe har dabbaji fo eɗen andide konɗen demal e durgol kañum ni woni sembe himɓe meɗen ladde ɗum waddoto foɗu foɗu hakkude mabɓe kamɓe joddi ɓen ɗum woni remoɓe duroɓe noon ni laabi no goodi ko hanta himɓe faami nde himɓe mbawi tokkude heɓa heɓa mosolo wakkati heɓe narrude nde ndennene kay wajibi noon neɗɗo fo ha a hakkila to wiya sarɗanan hoore muɗum gal laabi sariya no woodi cuuɗi sarɗoji du no woodi
ko jesko min duni fa hannde nde daari fedde noon waɗore yilaru firtude ko e saroɓe cukaɓe jangoɓe dow jande cukaɓe mabɓe ɗenden ni namaro to nden duni fa hannden ko jes mum no gollida jowuroɓe ko watta duni fa hannden ɗum durwi cukaɓe rewɓe gattama lokkolɓe accama duni fa hannden ɓe jooɗo timminde jandeji mabɓe nani ko bourayma salu ardiɗo ko jes namaro anden ni famtini dow majum ko omar hamma waddi firtaɗel ngal fulfulde
ala FCC nder bureau FCC meɗen godi kawjiɓe fi gattol sukaɓe rewɓe jande e accudeɓe joɗoɓe janga bureau mum esco fi nder wuuro namaro meɗen tawra saɗormaji go harko darta jaaki sukaɓe lokkol gando hemre mabɓe capanɗe tato e joyo yaade capanɗe nayyi e joyo kan en tan non garta lokkol paɓɓinta nde ɗum yahi kilométre ji sappo e joyo yaade sappo e jeego o e wuuro namaro sukaɓe gala banon no jaaha jande lokkol nder nokkuje ɗen du rafke coron hakkille fukki ono tawa sanne nder majje dalila majju waɗi janguirɗe go mabɓi misali nder wuuro imbanga kosora hondo ko fo bigare burteko kongo toure janguirɗe ɗe fuɗe limtuɗen janguirɗe noon ɗe dennon ɗum defanta sukaɓe ñama janga amma hanne dalila rafke coron hakkille fukki ko tawa nder nokkuje ɗen en ɗum en fo wala
Niger ni leydi muɗum dow sigila duni fa hannden ko watta ñamdu heƴƴora himɓe e gudum fa hannden ngam heɓude mosolo saɗor maji goɗon ni gonɗi no paddi yaadu yeeso leydi ndi enɗan ni dalila raf keƴƴoran hiite courant waddi ko gomnatiji leydi Niger ɗi enɗan ni puɗɗi sigila ñiɓude baraji duni fa hannden heɓude mosolo saɗor maji ɗi enɗan ton enɗan kandaji nder hirnange leydi Niger ɗi enɗan himɓe duni fa hannden ɓooyi no keɗi baraji o enɗan ni golle muɗum timmine nafu nani ko Amadou Harouna DG agence de barrage de Kandaji on dan ni famtini do majjun de wakkati barrage on dan wawi firtoede commune Aligne Ali Abdoul Moune waddi firta dengal fulfulde
pour l'infrastructure le génie civil du
Arfi kon darti nibol barrage o endan hunno endan ni ko min milino wadanno do yaade dubi na didi e noga e joyi mitano min timmini golle de fu don ay pecce tati min pecce ko min pecce 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 bonde tinne le kay min gaddidi min timmini ka wono wurtungol barrage e hore mudum e do RC mudum jonga ko heddi gollaka dum kan wonno ni boggi ko yartu courant o enda kandu konda hunde fu wadani sana wallitobe goddo ka en paddi wattude ballagaaji mudum en don sabi dum ne jonga ko henno fu min gatti gikke do dubi na noga e jegon min timmina barrage o fu
finir l'infrastructure
do ruggaji duudi fa hannden ko watta hectare uji ujunaji sappo e go'o ɗi ɗum hani gollude ton enɗan ni nder région Difa hectare uji ujunaji tati kan en hannde moƴƴina himɓe kokka ndema keɓa ko kumtira hajuji mumen Arma Alhassan ardiɗo Sarusi Deme région Difa o enɗan duni fa hannden famtini dow fi no himɓe ɓe enɗan tawa nder sigilaji mumen duni fa hannden gollude nokkuji ɗe enɗan nani ko o wi'i ko Guiddi Abdourahmane waddi fitta nangal fulfulde
en termes du nombre de sites
nokkuje de min jiddo min golla fila demal cedu gal no wadan nokkuje kemi jo e sappo e jetti hisama jaajeni mun wadan hectare uji ujunaji sappo e go jonto kalam do min golli do hectare uji ujunaji tati latidi kanka golle mun hen wada kano woni e do fungoji ni dum woni tafo to farfila ko darto ko bonta autorideji dum natino e le nokkuje godon fa dum fudu fa dum wada bonanda e do hectare uji nogay e jeego kano won min kebi min gatti safare min don endan min kebi min kisini autorideji di hikka o ko wadi fu kul de no kam urtide do rawani sabu hono wakkati hande en hunduf ko kilo mun sontene buddi chapande jeefu hande en de sontake na buddi chapande jeddi e budditi en ni won don ko beedi jonno ni min gomi nin kolla gollobe do fila deme de be kabba ne be tarsino fa woda e gada gollangal no wodir sabu min goni mi din dallini sanne sanne e do wodugol gollangal
sur cette campagne
Sarusi département ci Roserine duni fa handen kawji do finna tawaji himbe cakantarar denden duni fa handen e sador maji duni fa handen Sarusi o andan tawra dalila duni fa handen fijoji fina tawa galano gade der kirirde misal hubere ci rode andan dum duni de en dari handen gam ummatore denden ni silnaka du nabi en falaka e fina tawa en dum sulebe duni fa handen hanono madame Safia Alassane ardido Sarusi o andan ni halidun nani ko wi ko Ahmed Fela waddi firta den gal fulfulde
meɗen kawji ko fi sembinɗina fina tawaji misali de ɗum waɗa sigilaji fina tawa goɗo minen noon ciriyoto ɗum meɗen ciriyo gimi théâtre théâtre uji e ko nanne titta te kaaki kimen gaɗi hanne dow fi fina tawa gonga hana hano irdennon noon ganden noon fina tawa iɗum hokki ɗum semme sanne amman joni ɗum fu ɗum ɓuytiri ndennon sukaɓe ummatore nokkuje to ɗum waɗata fina tawa fu eɓe tawa nder majjum eɓe kokki ɗum du semme sanne amman joni komin paami sukaɓe ummatore ɓuytiri nder fi fina tawa ɓe acci ɗum ɗum fu hakkilloji maɓɓe koti nokkuje gon hakkodu joni fi dillude leydi muɗum yaha leydi goɗo rartoyde kange e ko nanni titta kanjum waɗi eɓe boppa fina tawaji ɗi enda kanjum ni woni saɗornanɗa en
fadde duni fa hannden jeɗɗire noon hannden ko batu durwude tifoyde takkubahi leydi ndi enɗan ni waɗoyte ton enɗan agades ardiɓe huɓere agades de enɗan ni e himɓe mayre no he moƴƴinde nokkuje mumen to werɓe ɓe enɗan du jippoto ɗum duni fa hannde eɓe durwude ko watta nokkuje ɗe enɗan laaɓa gari huɓere de enɗan wurto nani ko malfo akkano ardiɗo na biyen dektoɗo e maire arano o enɗan duni fa hannde mo huɓere agades de enɗan ni wi'i ko Moussa Mamman waddi firta ɗengal fulfulde
la commune d'Agadez
der commune Agadez men puɗɗi golle wuwa lamna ko watta huɓerde e nder laaɓa kasen ko watta pelle feere feereje garanɗe to duro pan waɗe go e nder e himɓe fu paɓe warde to duro go e nder ko watta balɗe ɗe pay waɗude e nder tawe ɓe gaɗiɗe nder weltare kanjum saabi men puɗɗi waɗude golle amen ɗe men boowi waɗude hano wakkati hu dow kulle ɗiɗi men pay waɗude ɗum wuwa lamna kasen men buwa men itta jareni dow beddaji e dow paabeji e ko nanni titta ɗiɗaɓel mum du kan woni men boƴ ina romponiji ɗi enda kasen e ferouge on endan fu no woƴƴinte ko watta ɗi gollira no woɗiri kasen ɗum woƴƴina e dow panoji hiite courant
aussi réparé
nyaloma duni fahande jeneɓo nyaloma duni fahande jeɓo Super League leydi Niger ni asawe warde alal bitido andan ni timina AS fan kanduni fahande fedde latore bal leydi ni nyamay do andan dun fahande kan ardi didi sappo didi den AS Douane e AS Niger no deki didi sappo sappo fedde fu den duni kaden den dari akko kanamo Arlit e Jean Gorzo Maradi didi tatati Espoir FC mo zender andan kanduni sakiti didi didi latol bal itto der dun fande nyaloma jeegabo wanda mo Super League leydi Niger wanda dun fande fuddo an jeddire warore ndenda ni mo Allah yari. Goro ni wadan dubi e dubi kono jakke der leede Afrik den dan do duni fande leydi Niger den dari himbe no kokkira goroje den dan ni der batuji dewle lamru e ko nandi titta kewde goroje de duni fande no gadde noy non goro o enden natir der fina tawa himbe leydi Niger ko sabi himbe no jakka goro o enden ni se kettino den ko Rafia Abdullahi Musi waddani en firtay den gal fulfulde.
Je consomme
ana mi nyama o goro ma deni mi hebi mo nyama e min mama an tawmi no nyama ngo don ni ekiti mi nyanki makko seni du wadi dewgal lawrna hawrine godo de dum hokki yango deni nyama e min
celebration tout autre
ha la cola
goro mi anda de putum yakude ga illami do fandin yakude goro dum wala gacce bon fu to himbe ba ko o mo wodi ko o waddana bandu yakude goro ano jarde sigari mi attaye
c'est excitant en fait c'est tout comme le thé comprend
be do yakobe goro non latibe no wajibi tawe kanka wakati fu jakki wabbe de hebini jakkoto e be beltidide sanne e jakkol goro mabbe gol endam gan goro latte ke finata mo leydi Niger yero docteur Ari Koraw Mahamadou jo andal do fi finata waji di holleri
surtout si
goro de en dari de kabbal no wadi goro no waddi gan sedade do kabbal gal enden goro odu no limte der finata wa himbe leydi Niger sanne himbe no yakkamudu
roko e en partage
goro go enda hun non ko lati rematake leydi Niger do ittoytake nani togon no wadde ko dun sabi ko himbe leydi Sahel no yakka goro sanne do wono ko docteur Ari Koraw Mahamadou wonno famina do endam.
Bon, ça c'est un peu peut-être
ko watti goro der fina tawa himbe leydi Niger ko neddo hegino jabaade jamde de enda to sey to neddo yewtinake faawodi tariki himbe be enda dum tan waawi wallirde du neddo anda ko goro nafira der burna himbe ko sakiti dum jon en ande luggidi de gadi tayka kiji mum pamtini himbe ko goro no jogi kulle de nafa bandu
favorable au fonctionnement de l'organisme humain.
Debbo goto momin potido gallu nyemey no hala hala nafaka jati ko gorore waye waddande neddo enketino nane.
Oh, goro yanki goro modi nafaka sanne e bi adama. Deni neddo fu nyaamu gongo no nana semme e bannu mudo. Amma nyanne fu neddo woni hebay nyaamu gongo no nana jarre no jippano do e bannu. Dum sakitano do nawdo hore. Dubi an tati ni ko fuddum yanki goro go enda.
Ina cikin shekara ta ukura cin goro da na shego buru.
Kukol habaruji meden yenden ni timmata do sigilaji duni fahande har ko darta ko watti goro der fina tawa leydi meden micintinen himbe duni fahanden ko goro on den no reme to enden ni der region maradi wadan duni fahanden dubi didi mi accan wa Usman yottina habaruji hausan kore to modo
studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyi do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati chapande joyi en
to on jaggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumaare fu batu joda kalen ko be habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukkabe ummatore yande joyi la sara e tokkinde e fu potten fada studio kalangu yadu leydi Niger.